Turoge roge nasi tujirushe vipi wase Mikono juu hewani dance design gani vipi wase Jirushe tu kata mauno jirushe tu DJ turoge roge nasi tujirushe vipi wase
Laya santi ya punda ni teke na final result ya mtani ya kibaita Kiwa maironge ichanganyo na mitungi Bila forget puff na fake ilikuwa nasty virus Design HIV virus I'm sure for sure mta find antivirus One to a kill Be serious sign ya samaki ya ituaye mkizi Bila kujifunga na piga mbizi Kwa this sector I say ya mziki If you kill you nickname mtizi Juu ya shisha kishkisha kititi ya kugwa Risha pipe rivifiti na kama za kushika Usishike kabinti una wiketi What is the mnyechi
DJ turoge roge nasi tujirushe vipi wase Mikono juu hewani dance design gani vipi wase Jirushe tu kata mauno jirushe tu DJ turoge roge nasi tujirushe vipi wase
Dial internal security minister Chief Kid Racer I stay tumefika tuaribu fani tukileta money post dance I stay violence DJ chumua iyo track shika kiberiti wakisha party rhymes disaster brother and sister to a kill kill mkivunja mifupa emergency exit zote nimefunga ni mimi na wewe leo chuzifunga nipe raha mtoto wa kikenya nisari kufumilia huwa mkenya lap dance chakacha dance yote ni sawa nipe raha mtoto wa kikenya
DJ turoge roge nasi tujirushe vipi wase Mikono juu hewani dance design gani vipi wase Jirushe tu kata mauno jirushe tu DJ turoge roge nasi tujirushe vipi wase Tuoshe mziki yane kihali gane
Ebre mambo bajie
Sijifunge bwana wacha utuchize
I bring mambo baje
Bounce mzea dance design gane
I bring mambo baje jejeje
DJ turoge roge nasi tujirushe vipi wasi
Doctor ki MC Camilo My stomach is full of hyper flow MC Camilo My stomach do I need a track But like a fix I need a track But like a fix
DJ turoge roge nasi tujirushe vipi wase Mikono juu hewani dance design gani vipi wase Jirushe tu kata mauno jirushe tu DJ turoge roge nasi tujirushe vipi wase DJ turoge roge nasi tujirushe vipi wase Mikono juu hewani dance design gani vipi wase Jirushe tu kata mauno jirushe tu DJ turoge roge nasi tujirushe vipi wase
Hybrid mambo ba jeje jeje